The Lumba Master. Mwana na Nzambe.
Remember where you got from. Zambian Music Publish.co.
DJ Rafaze. Javandaka. Jonda. Sam Matep. Bwana Andrich. Johabi. Akani Kankani. Kajoni. Na Messi.
Tenzelina kaduda makwata yosanena Makolo yake mesia na tindie mwamuna Makolo yake mesia na tindie mwamuna Atigulile motoka ati mangile na nyumba Atigulile motoka ati mangile na nyumba Hakupase ni chana joni na tu music itwao Hakupase ni chana joni na tu music itwao
Osanisia kweza mutina Osanisia, weza mutima
Osanisia, osanisia
Osanisia, maezi ya bakisa Osanisia, maezi ya bakisa
Messi eto la fumo Akapokola ewela Kansiji mudala cheyi wa makwacha Kurusaka kwechichoka Chenze na wana teni cheta wa panja Chenzo shaina na motoka ya kunchito mama Eluta kundende emupoka na nganda Eluta kundende emupoka na nganda Eluta kundende wasala wawalala Messi Eluta kundende wazia panja panza
Osanisia kweza mutima Osanisia kweza mutima
Osanisia Osanisia
Osanisia maezi ya bakisa
Johnny, tinampa zambavu Kutase wenze, na rekota tumanyimbo tuwa mwenshe Wanapita tabe tu yezi Jonah Beula Ambonkala life ya munje Wamesi kairi chimdala sinawasia Namo gwira gwira kuri Johnny Awa mwanti Johnny 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 Weza kwa mtima I still love you Kamba kamba tu vizungu What Johnson andewa ku school Mwasoka No bro peza ati Johnny Anakwatila Anafaka mwana kamwana Muri madamu wake Pano peni kamba pano Messi Messi nyirongo Akali single Chalo ichi Anyway Chikulile music Mr. Faze International Ebine
Station music, this one made a respect.
Heat of the Heat Records.
Remember where you're gone from. Zambian Music Flowers.co.